Po President Museveni akunyiza kulirebi emirimu mu district ye Rubanda mu bendo bendo lyekigezi olwa masomero awamu n'ebyenjigiriza mu kitundu kino okubanti byakibogwe emiruka egimu ate nga government ewayo kyonna okulaba ng'ebyenjigiriza byongera okutinta mu kitundu ekyo. Rubanda district erimu emiruka 25 era nga tegiri mu masomero ga government gonna keribeere ya primary era nga emiruka 7 mu district eno gye gyokka egirimu essomero lya government nga mu kiseera kino amasomero ga government mu kitundu ekyo galiyo 10 mu 10 addenga anoonya akalulu mu bitundu ebye Rubanda mu lukungaana lwakubye mu kisaawe ekya Kabirizi playground President Museveni awaliriziddwa okuyita akulira ebyemirimu mu kitundu kino Samuel Ahabwe okunnyonnyola ku nsonga z'ebyenjigiriza n'amasomero ye gatannaba kuteekebwa mu miruka egy'enjawulo so nga kiragiro kya gavumenti buli muluka gwonna okubeera mu essomero lya gavumenti. Wabula Ahabwe amutegeezezza nga emiruka egitali mu masomero bwe gikyali emipya nga gyakatondebwawo era wano Pulezidenti Museveni n'amwejjereza naana kw'abadde amutaddeko.
Wakati amasomero mangi mu luka emwe enjiro tubakateire mbona kantu ako mukatereze akunkako akugabura kana isanyo muri sisi zindi olukusara mu ekyo no okugira ati atongera ha primary government primary school no kawali nka olukusara mu kugabura amasomero ga primary ga government no ha kugagabira emirika.
Thank you, Your Excellence. Echo nishukurwa district leadership through the district council konka parishezi na ward zi esini mashumero neza their new record.